tuonge, sokwa ya mateso, huruma nione. Mawazo yote sababu wewe, kama nimekosa basi nisamehe. Ya mapenzi najua uko bize, samahani naomba nikuulize, nifanye nini ili usiniumize? We na mimi tofauti tuzimalize. Mapenzi yo, mapenzi yo, hivyo navyo nifanyia siyo. Mimwenzi yo, mimwenzi yo, imechoka kila siku kilio, basi tuyamalize. Tuyamalize, basi tuyamalize. Tuyamalize, basi tuyamalize. Tuyamalize.
Babu Sungu, Daddy Mwambe.
Ndugu mapema, una nikata, au kisa unipendi ndo mana na ninyanya pa. Hasa mbona wengine unawapa furaha, kwangu uchungu, mateso na kara. Tuyamalize na mimi ni enjoy, nisijefika mbinguni nko hoi. Mapenzi yo, mapenzi yo, hivyo navyo nifanyia siyo. Mimwenzi yo, mimwenzi yo, imechoka kila siku kilio, basi tuyamalize. Tuyamalize, basi tuyamalize. Tuyamalize, basi tuyamalize.